zwap.com.
I'm in love with a big freak.
Freaky juice. Car baby. Wenzo una mongoza kakala. Mongo mwamene wenze kudala. But you know, mommy.
Kumbali kuonisha kwako walipopo kati nkama full stop ni wa full stop walipisa ya simama. Kumbali kuonisha kwako walipopo kati nkama full stop ni wa full stop walipisa ya simama. Lefaika fote ngombe, lefaika fote ngombe, lefaika fote ngombe, hati ya nzi wa wina inonge. Lefaika fote ngombe, lefaika fote ngombe, lefaika fote ngombe, hati ya nzi wa wina inonge.
Ni fuku ke vyonze vyonu pointi sire kawa shulu. Ke pari weta wapita teti wa ipure. Ponze wapita wa moguri lila lipure. Pari wapaka kwe ngombe pote. Kavike pole fivata vita tu waka dote. Bamo nara chika tulira konza. Wamano waka rumda waka rijo waka ponze.
I don't think you fuck a di fiakade. I don't think you fuck a di fiakade. I don't think you fuck a di fiakade. Foto di shamira mubudi mbwakade. Apa body is what? Body is thick. Best card, coach by the ADT. Musa nanga was pupetiti. Ponde piki de inish fiamiti.
Ule fight a fote ngombe. Ule fight a fote ngombe. Ule fight a fote ngombe. Kavike pole vivata vita tu waka tote.
Ule fight a fote ngombe. Ule fight a fote ngombe. Ule fight a fote ngombe. Was take him okude de the old day.
Wenzo una mongoza kankala. Mongo mwamene wenze kudala. But you know, mami.
Popo too much. What if we said yes, you're too nice. No, na compare too hard. You wait type before a assurance. Stand solo formation. Pakalale wa banga contention. Director wa kumizia miwe. Cook banga collection. Cook fire and gun is a tana walantunga papin. It's okay. Na la bembo cafe. Mwalande mbishafe. Na saimoni wa film lenyobe. Chifani mami kumofina penyobe. Zambezi nina zambezi. Haifofu yumo so tunya baby. Kumbali zonisha kwako. Walipopo kati nkama. Full stop ni wa full stop. Walipisa ya simama. Kumbali zonisha kwako. Walipopo kati nkama. Full stop ni wa full stop. Walipisa ya simama. Lefaika fote ngombe. Lefaika fote ngombe. Lefaika fote ngombe. Hati ya nzi wa wina inonge. Lefaika fote ngombe. Lefaika fote ngombe. Lefaika fote ngombe. Hati ya nzi wa wina inonge.
Zwap.com.